na no nginya rithakare wega
Sara tuiro Sara ne mitheko Hado atumia mari no mitheko
No guone kuga ena geke no keige Na nie kuga Gai amora dimage atumia ito
Atumia are amare atumia Atumia are amare atumia
Me hare riri moinge na hati goithagia
Rere ame kuga ngemi
Igongona no nginya rithakare wega
Waigua modora sapia tumia Mwerane maito anyuara sapia
Na maito negai ito ya kere Na nie kuga Gai amora dimage atumia ito
Atumia are amare atumia Atumia are amare atumia
Ni hare riri moike na hati goithagia
Rere ame kuga ngemi
Igongona no nginya rithakare wega
Siamana itate siatumia sawa Mabagia kogora nera ikombe
Mwishoka igwa maragira merigo shaina Na nie guga Gai amora dimage atumia ito
Atumia are amare atumia Atumia are amare atumia
Me hare riri moike na hati goithagia
Rere ame kuga ngemi
Igongona no nginya rithakare wega
Mutumia tigagwo na ciana inyanya No kaigua ciothe ni ciathomire
Duki menya ni bini iriku mahutagia Na nie nguga Gai amora dimage atumia ito
Atumia are amare atumia Atumia are amare atumia
Me hare riri moike na hati goithagia
Rere ame kuga ngemi
Igongona no nginya rithakare wega
Odoro na mwetigere na mororo Na motumia wakiora
Duki menya ni bini iriku mahutagia Na nie nguga Gai amora dimage atumia ito
Atumia are amare atumia Atumia are amare atumia
Me hare riri moike na hati goithagia
Rere ame kuga ngemi
Igongona no nginya rithakare wega
Mucie we mutumia ni mwega Ni kuiguikaga kwina muoyo
Ona athuri hau no mekire wiira ucio Na nie nguga Gai amora dimage atumia ito
Atumia are amare atumia Atumia are amare atumia
Me hare riri moike na hati goithagia
Rere ame kuga ngemi
Igongona no nginya rithakare wega
Atumia are amare atumia Atumia are amare atumia
Me hare riri moike na hati goithagia
Rere ame kuga ngemi
Igongona no nginya rithakare wega